Amani Gazin Yapa.
It's a boy. Take to the door.
Mbunga Samasaga boys in the building. Dila
Mzere Nati.
Zagule mela kalanja. Kalanja ya malavi. Zagule mela kalanja. Kalanja ya malavi. My baby was an Syria. Was an Syria, my baby. My baby was an Syria. Was an Syria, my baby.
India, beauty na potential ndeka tuwana social media. Nyash kari pomba kwa tirimbe vena litia. Kari popoka, chaka fume paka nindia. Dene tia cash, but ndeku pampa mino. Kupanga tiyombu kashirero, nipo tia ndiamina. Uwa para nivwani, para sansa mina. Ngameji muri kaprero, ndeku ganka mina.
Zagule mbea kalaja, kalaja ya malavi. Zagule mbea kalaja, kalaja ya malavi. My baby was an
Nikufuna, nifuna unkare na neo paka na himfa. Baby sikiriza,
mimi na kupenda.
Baby ni waweka, ya kuwa babambi. Nangu venge, so kuna diyo lutiambi. Na pupuka, no kufika buma kumbia. I like this letter for you, so that you never leave me alone. Jira
Zagule mbela kalanja, kalanja ya malavi. Zagule mbela kalanja, kalanja ya malavi. My baby was an Syria, was an Syria, my baby. My baby was an Syria, was an Syria, my baby.
Bango ni beauty, munga ni mungeri. Send the beast baby, tupange kwa ma memory. Yore tende kutumina, muri na kadioli. Bunde rereko, gana rufia ni amsoli.
Zagule mbela kalanja, kalanja ya malavi. Zagule mbela kalanja, kalanja ya malavi. My baby was an Syria, was an Syria, my baby. My baby was an Syria, was an Syria, my baby.
Langu ni tifine mtu wandi tepo ya ba.
Uke mtepo na we know the kunze tepo waba.
Na mateshi vove na boba kakweba.
Yari kare kare no tetetu waba naba.
Zagule mbela kalanja, kalanja ya malavi. Zagule mbela kalanja, kalanja ya malavi. My baby was an Syria, was an Syria, my baby. My baby was an Syria, was an Syria, my baby. Kalanja ya malavi.
Music.